On kettina kina dandi studio kalangu yamde jowi terake mintaji sappo e joyi kibaruji moɗo e fulfulde ko min Omar Hamma jangato nani ko e majji. Nani mbiyen dimma bononda ɓe ndiyam hewti wittake haddi ɗum woni dow ko lima nimɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe jeetato yeru no birew o ca famminere ɗum. Nani talkuru mawdu ndu inde nimɓe woni dow mum dow fii cuɓaki kenga non du hokkita hoorejo suudu seni on to o haali kanko du e wiide fedde leyɗe duniyaaru haalooje ɗengal faransire kamu ƴewtintondu wadde. Noni yewtere meɗen pindino hannde haltanana illugo lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ko leydi Niger no tawa do ardal ngal fedde sawara ndenagu leyɗe duniyaaru ko lewru worru. Dey ɗume woni golla leydi Niger nder ɗum on nanan ɗum nder yewtere men pindino. Kori jam hirtiama yerno kalirnomi ni mbi anda mbiyen bureau o caano bureau non hawjiɓe e hokkoɓe habaruji dow fi yurmende e ko waɗi kenga non wurtini dimma hisabu muɗum dow filinla bononda gaɗuɗo ɗo nder leydi meɗen Niger dalila ndiyam. Mbiyen ni ɗo endan illu capanɗe tati e go'o lewru uttu duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi yeru noɓe mbiri ɗum. Nimɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe jeetato ɓe wonɓe torra ndiyam hewti no Rafika Ater wiri kosumana Amadou Fammine fulfulde.
Bureau Ocha kan woni hawjiɓe hokkude habaruji ɗo fi yurmandeje kulle ko waɗi ɓe mbi so hisama lewru uddumnanɗe nogayi bonandaji ndiyam ko waɗi yerno ministére hawjiɗe filla hono waltugol himɓe holliri waɗan ko wattu himɓe ujunaji kemeɗo e capanɗe jeetaton ko ndiyam bonni nani nder galleji ujunaji capanɗe tati e ɗiɗi e keme joyyi ko waɗi ɗum duni woni ƴuwole mawɗe toɓɓuɗe e nder leydi ndi endan illu lewru juillet warde joni. Ocha holli du koɗani wiide ke région ji ko ɗum ɓuuri ƴewde kam wonno ni région mo Maradi no tawa ko wattu himɓe ujunaji hemɓeɗe joyon ko laati ndiyam ɗam bonni nani tawadu kondan ni waɗi ko wattu himɓe ujunaji capanɗe nayo ɗiɗon ton endan dosodu kondan waɗan ujunaji capanɗe nayon ko ndiyam ɗam bonni nani. Hooreɓe leydi ɓe kolli wiide ke ko wattu cuuɗi ujunaji nogay e jeego kañen gon ko caami hectare uji ujunaji joyyi deme kandu konda fu yolakele ndiyam ɗam endan nonno dabbaji ko wattu ujunaji nayyi kañen gon kandu konda ko waati ele ndiyelɗe enda.
Talkuru mawdu ndu inde nimɓe woni dow mum dow fii cuɓaki kengan ɗiɗi lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi nom hokkita hoorejo suudu hawjidu cuɓaki nder leydi seni non ni ko watto nimɓe millioji jeɗɗi e feccere kam e mbindi inɗe mo dow ndu talkuru. Maître Isiaka Sunna hoorejo suudu seni woni o fammini e wiide ko ɗum woni fedde leyɗe duniyaaru ha jooje ɗengal faransire kan ƴewtinoyto ɗo endan ndu talkuru. Nani koɓe mbi ko bandiraɓe amin télé Sahel ngati
le fichier le
talkuru mawdu ndu inɗe himɓe won dow mum dow fi cuɓaki ndu enda yo laawol gotol noon e dow laabi cuɓaki ko laatidu koda eɗen gondi nder muɗum en timminay ɗum tafondam nden noon hakkilande no woni e gollal ngal sanne ko mbiyami on woni talkuru ndu endan ni yerno laamu holliri ndu ƴewtintendu noon ndu moƴƴine saabu himɓe politiki ɓiɓɓe leydi fuu yami ɗum waɗe seenidu konda kawon fedde haw jindi cuɓaki nde yardeke wadde ɗum ɗum waɗa sedu konda jonka min gonmin ɗin daara min nodda hono wallitiɓɓe amin kam woni dental leyɗe afrique ten union africaine kañum e OIF fedde leyɗe kaalaɗe ngal francire duniyaaru gam batte ɓe gara ɓe ɗowta min min gaɗa min timmina gollal yewtinagol talkuru
dans la réalisation de l'audit de ce fichier.
No yesso noon nimɓe partiji maɓɓe fuu partiji ɗi gala e laamu jeyi nde koye junngo dow ɗerewol kengam ɗum dow partiji ɗi gaɗanana ɗum na cinganana fedde nde gam bayle heɓe nder laabi politique ɗum yeru no madame bayere mayrama gamace ardiɗo fedde partiji ɗi gala e laamugo witende foi famminir bandi min Olivier Asorbavi.
Kawrital fedde ame innitirane kap 2021 singa kena gam ko watta tawe bayle waɗi nder laabi politique ɗi e heɓude dow konda jamaku ko cuɓaki hoorejo leydi garojum kamɓe ko dipiteɓe ɗum ma'ana fedde den nonni faadu ɗum waɗa wakkati saito min cawodiri e wattude hoolare leymu e sigilade dabareji amen heɓude laamu laabi gollidol naata caka amen e fa hanne hawtade e bawɗe dow koƴol aadi ko cuɓaki leydi ɗum hedde nokku kuje ɗen fuu amma dow pelle gatte dow inne kawrital ferde partiji gal ko hinnoyte cuɓaaki dow inne hooreeje partiji ɗi en.
Mbiyeni hedde e wakkati keƴaɗo lewru woturu kokkaɗo yimɓe ngara mbayle talki awƴugolloore muɗum e hoƴude talkuru awƴolloore ko jamani ɗum. Mbiyen toon tawa noynimɓe goni no jettira o wakkati keƴaɗo Abdourahmane Nour ɓi wuro Keita kiloji capanɗe jeɗɗi e tawa nani ko wi bandi min Abdoulaye Absouk Domaccu.
Mi ƴewo wayna fa Keita ngarami tewtude permis on enda no woni min saɗono sanne minen wonɓe ley ladde ɓe saabu a wari ɗo enda a ñalli a waɗi balɗiɗi bal tati a heɓayi du kasen nan permis o a yi hunde noon ko laati ko saɗi sanne. Minen himɓe ladde ɓe ko hanno woni min koytinene kam woni tomin goni toon hono filla ɗereji goɗon fuu min nelde ɗum toon min gara ɗo illun toon tawi sen ɗo wari fuu ko tiɗi fuu wala natan tan heɓa noon a yina min kay miɗa yaha tan miɗa warata mi heɓini yigo an gon walliti kan wi kam mi wara fa o walla kan o walli kan du mi heeɓi jon kay jonnoon woni bandiraɓe mi heddiɓe toon enda Keita ladde toon eɗum latini ɗum en caɗale sanne.
Région de Sso heɓi fodde ko heɓa dow tewteru talkuru breve hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay do nimɓe ujunaji sappo e jeetato e keme jeetato e nimɓe capanɗe joyo e jeegom ko filoyi talkuru breve ndu yerno directeur kawjiɗo jandeji hakkundeji nder région on famminiri. O wi bako du Allah e nyaw coronavirus e faddundeji jande heɓama nder hitande ɗum haɗayi ɗum waɗi Sara Magawata directeur kawjiɗo filla jandeji hakkundeji mo région on nani ko wi nana Hadiza Hassan Domaccu.
Dow hembre capan tato e nayi on kañum woni ko heɓi brevé o le ker région officier hisama tamadu konnon ni tefuɓɓe wonana ujunaji sappo e jeetato toon e keme jeetato e capanɗe joyi e jeegon kañ woni ko fili tawi du konno windanoma ujunaji sappo e jeenayi e keme nayi e capan tato e go'o ɗum woni ndene keme joyo e capanɗe jeɗɗo e joyo kay e goni gara e tefol ngol layi to Allah e fi coronavirus o waɗi ko sukaɓe janggoɓeɓe joppi dewte mum e ngalano jangga feyi to ɗum ɗon ni ɓuyti ɗum sanne sanne saabu sen tama jomum yoppi jande muɗum watta gollal noon woni ko waɗa le hitande nde fo gollal ngal no hantaino ngal ɓeydama dow maggal kasen du fa hannden ko ɓeydi rafi keɓal ngal ni woni nokkuje goɗon hala murtere sukaɓe janggoɓeɓe koye muɗum e fa hannden du jaccere jangguinoɓe no ɗon han kayne kulle ɗe no kewi ɗum ni woni ko keɓal ngal yettaki to himɓe yiɗɗon endam.
Caggal lewri e jeɗɗire ko heddani puɗɗol jande janggoɓe jandeji mawɗi ɗum janggoɓe université hewɓe yanoɓe powtiri keɓay lawol wartude ley janguirɗe université ɗen o fi dow holƴini fedde ardagal janggoɓe université mo ñamey sanne nani ko Hasimi Abdourahmane Mohamed secrétaire général mo INU fammini ternan Fouda Ahmed e Thialal.
Nder balɗe garoje ɗe jande fuɗɗitan nokkuje fuu to ɗum saabi mi mbi min miccintinan gouvernement e dow filla warturgol janggoɓe nder nokkuji jandeji muɗum en min miccintinan gouvernement e dow ko bandiraɓe amin tawa nder muɗum hannde nde dow filla wartude to jandeji muɗum en ba keña e hoore mum karuji kanoɗo immo ɗo ñame ya hoƴƴa janggoɓe nokkuji fuu wadde ɗo endan e lussubaka yande sappo e goo hanno karuɗi dilla ɗi dilla ena ko kikiɗe koɗi dilli tawa e hoore mum joni karuji ɗi bagote umaki saabu ɗi moƴƴinaka sago ɗi ummo ele université ji kewɗi fuu karuji ɗi mboɗa ɗi keɓata ɗi jaaha ɗi koƴa himɓe enda saabu ɗi bonnaka nonnoon du konda ni bandiraɓeamin woɓɓe fuu ɓe hoolaki fi karuji ɗi enda na ka e gonno tefa no gatto ko keeɓa garto janguirde muɗum e heeɓa puɗɗa jande.
Noni mbiyen jeɗɗije muɗum ɗiɗi ni ko lumoɓe lumo Ayaru nder région Tillabély Garoure herrunde e kerol leydi Mali lumoɓe sottoɓe guineji muɗum ɓe no ɗon keeɓa caɗale fanne far coggu kulle maɓɓe koɓe gaddata ɓe lumoɓe du maɓɓol laabi ɗum faddake mbiyen lumako maɓɓe sanne. Amada Sali Aboubacar conno conniro nimɓe Mali no rogo nani ko wi nder muɗum ko Abdoulaye Mamoudou Diamtimo.
Senda kiddi gatal caɗale komin keɓini woni min gaddino albacce kuda kuji e rogo sodaka min koji min jeemi gatto ley leece fuu ñoli boni to ɗum ɗon ni nawni min sanne gawo ɓoroɓe kay ni garano no sooda wiyama keerogol no ombaɓe kettaɓe gara jonkayi woɓɓe amin na ko waldiri noon heɓay ba ko hirti ko woodi damani woni dene ɗe kay himɓe ñeme kay garto no sooda himɓe heɓata hen seɗɗa seɗɗa tawi de nden mum sakuru wotturi miɗen conɗo ujune e keme tati na heeɓi sakuji ɗiɗina tati ko gadduɗa connuɗa a heɓan gawri ma ko koruɗa hande ne kay rogo ngon wala no sodire noon layi saabu ɗoɓe gala keme nayyi keme joyyi gadɗo sa sanne sonno keme jeego
bankante sawinowdu jangguiɗi.
Hey banna noyno neɓi ko mi yiyama.
Hey bandirawo noyi himɓe fay waɗugo imma ñaw kesugu natoygu ay ɗum telsi noon ko himɓe jooɗo wuro ustira natugo nder jama'are hakkude balɗe ɗe e hana wakkati fo himɓe giidata
nonni noon iɗo woodi gonga amma Mineni inyi, gwondo ma alhaji, yo fama, diga loktorore, mohoyi inyo gungu, COVID-19. Hani menjaha menge anamu, barakaton e uromaku.
Lume gita, ahadara aminata. Wipo anni kone ahalade, wemihim miyaha paade di korona wodi matno alhaji baraka. Jam, minka hana ia, kami wala yehude seini munya. He hana aminta, bahabi pia mit altap e burto hako dupe nata paade de e. Kwa min kanjub uranika.
Hmm, kogon da yi on, wela kan, ko seda. Adawai watu gu horma, yeru mako. Nana na on, ko manani, lanyaluma, hibinama. Ko wei da patagoma, higo traema, ihimpe, ko anuta fu, doggama. Geta horma, yeru mako, nana. Hanimimbumbu, higoma, imi doggima, mitalima, loka chinyogu. Nonanta, gamajin jimmi, ala batugu. Hanne alhaji buri igo yi eme hadda mako mene ilenyol mako igo trae mako ihimpe kuma anni fu, burgo komi, de loka chi aya.
Aminata, minani halaji di kalan takan kuma mi yetti no hande ma dare nyaloma oy jatte raru demo na noddemo kan sembin indemo
basa fu wala do dunde mi fami umfu gan kulon nyaw gondenno gonda yeno ko jimmi ima kanjum men poda hakillo himbe gombe haddeme do nyaw gonde men nangana embe godi nyaw gungu COVID-19 men hakillo ilawol adadum gan hisude ko eme in nyaw gonde han lotugo juude men e katari lokati fu i wottugo sumde e honnuko men e kuma men dal battago bannira e men senni on watata men nangana be dar nyaw gonde
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kaljii do cellal bibbe leydi Niger
en garta yewtere meden pindino odo andi duni illugo lewru septembre dubu jinaaji didi e nogay non leydi Niger kan woni ardangal fedde ndenagu duniyaru ko lewru woturu dubi mun chapande nay duni ko wayri leydi meden hojje ardangal gal do e micin tigol duni bi leydi Niger illu lewru janvier bitid ono hokka ardangal dubi didi ko fedde savara leydi duniyaru de dume woni golla leydi Niger da majum Abdou Garba nimbe illu den famini Habib Garba do maccu
chaque membre non
leydi fu tawani e der fedde sawara mo denago duniyaru funo hoja non endan wada dubi didi e der sawar on endal leydi sappo e joy goni e le sawara denago duniyaru o endam der majedu leydi joy kay goni dumi de latide kay ga wakkatu non do enda sappo de todu no hojete non wattite wattite dum du konna leydi joy de kam woni leydi mawde latide kebi jamaaku e le kondida bu ko wadi der duniyaru du endam sawar denago hola ko munu yahan non no warta hakkunde leydi enda do du konna kedi leede fu ngoni hen laato duumiide laato de duumaaki fu no hokke horaako sawara ndenaako duuniyaandu enda hawjito sawara o ko nan wonana jojjinde hono filla jonde jam e der duuniyaandu enda tokkitaade yewude yalla e dun joga faano wodi
tel ou tel question
to joni do ko woni gollal horejo leedi ko tawa leedi kan jogi horaako sawara o
le president
horejo leedi kanyun ni ardoto kulle dem fu kanyun hawjoto sawara ndenaako on enda fadde majju jaati yotta wadoyde hawrinde mawnde sawar denago duniyaru o rejo leydi no wada hawrindeji pamari godon gam batte dum wada joda kale dum jeewdo fi ko haane haale e ley hawrter mawnde wada worden endan kanko ondu kondan secrétaire général mo oni kanyon ko wallititto mo
ko woni nafaka leydi Niger ko lati kanjo ardi sawara denako duniyaru
a partir
leydi tawandi no tawta yaadu yesu fu de tawama e ley sawar on endan hunde lobber non tum sabo dum batna dum leede mawde jogide bawde dum walan du kondan tawe keddi ono ko hojete e sawara ko watte fu no fotti no wayi du konda halde der majjum leede tawade hen den endan no mbawi hono jonde ni laabi go adama daro salo laabi din gollitire e do fi ko dartinde nangu enda e hore mudum to jonnon hono leede sementeje de kay mbawi hadude hono sawara onde wadama laabi ko jaadi gon tabintine no yida tawe sawara on golli golle mun no wodir en haniri dun sabi hono leede den endan kanje mbawi hadude hunde wade niina wade ni sabu dume sabu kanje leede den kanje joggi sembe kanje jogi bawde
deux qui ont les moyens
dawanta kibaruji meede fulfulde tiliyeden ela jonkambo ele deewtina jango to min gaddanta on kibaruji go fulfulde